Isaiah 37 verse 1. Kwathi inkosi uHezekiya ikuzwile lokho, yaklebhula ingubo zayo, yazembesa indwangu yamasaka yangena endlini kaJehova. Verse 2. Yathuma u-Eliyakimi owayephezu kwendlu yoShebina umbhali namalunga abapristi bembeswe izindwangu zamasaka ku-Isaiah umprofethi indodana ka-Amos. Verse 3. Bathi kuye, usho kanje uHezekiya uthi, lolu suku lungusuku losizi nolokusolwa nolokudelelwa ngokuba abantwana sebefikile kuzalweni kepha amandla okubeletha awakho.
Verse 4. Mhlawumbe uJehova uNkulunkulu wakho uyakuzwa amazwi kaRabisheki othunywe inkosi yase-Asiriya inkosi yakhe ukweyisa uNkulunkulu ophilayo asole amazwi uJehova uNkulunkulu wakho awezwileyo. Ngalokho phakamisela insali esafunyanywayo umkhuleko wakho.
Verse 5. Izinceku zenkosi uHezekiya sezifikile ku-Isaya. Verse 6. U-Isaya wathi kuzo, niyakusho kanje enkosini yenu nithi, usho kanje uJehova uthi, ungesabi, lawo mazwi owezwileyo izinceku zenkosi yaseSiriya ezingithuke ngawo.
Verse 7. Bekani ngiyakubeka umoya kuyo izwe, amahemuhemu ibuyele ezweni lakubo, ngiyiwise ngenkemba ezweni lakubo. I repeat again verse 7. Bekani ngiyakubeka umoya kuyo, izwe amahemuhemu ibuyele ezweni lakubo, ngiyiwise ngenkemba ezweni lakubo.
Verse 8. Wayesebuya uRabisheka wafumana inkosi yase-Asiriya ilwa neLibhina ngokuba wayezwile ukuthi isukile eLakishi. Verse 9. Kepha isizwile ngoTirahaka inkosi yaseKushi ukuthi uphumile ukulwa nawe, lapho ikuzwa lokho yathuma isithunywa kuHezekiya iyathi. Verse 10. Niyakukhuluma kanje kuHezekiya inkosi yakwaJuda nithi, uNkulunkulu wakho omethembayo makangakukhohlisi ngokuthi iJerusalema liyukunikelwa esandleni senkosi yase-Asiriya. Verse 11. Bheka, wena uzwile okwenziwa ngamakhosi ase-Asiriya konke amazwe ngokuwachitha, pho wena uyakophulwa na? Verse 12. Onkulunkulu balezo zizwe ezachithwa ngobaba iGozani neHarana neResefi nabantwana base-Idene ababesethelasari bazophulwa na? Verse 13. Iphi inkosi yaseHamati nenkosi yase-Ariphadi nenkosi yomuzi waseSefarivayimi naseHena nase-Iva na? Verse 14. UHezekiya wayamukela incwadi esandleni sezithunywa ifunda. UHezekiya wayesenyukela endlini kaJehova wayeneka phambi kukaJehova. Verse 15. UHezekiya wakhuleka phambi kukaJehova wathi. Verse 16. Jehova Sebaothi, uNkulunkulu ka-Israyeli ohlezi phezu kwamakherubi, wena unguNkulunkulu wena wedwa wemibuso yonke yomhlaba, wena wenzile izulu nomhlaba. Verse 17. Beka indlebe yakho Jehova uzwe, vula amehlo akho Jehova ubone uzo wonke amazwi kaSanheribi athume ukweyisa ngawo uNkulunkulu ophilayo. Verse 18. Yiqiniso Jehova, amakhosi ase-Asiriya achithile izizwe zonke namazwe azo. Verse 19. Alahlile onkulunkulu bawo emlilweni ngokuba bengesibo onkulunkulu babengumsebenzi wezandla zomuntu kuphela, umuthi namatshe. Ngalokho abachithile. Verse 20. Manje, Jehova uNkulunkulu wethu, sisindise esandleni sakhe kuba yonke imibuso yomhlaba yazi ukuthi wena unguJehova wena wedwa. Verse 21. U-Isaya indodana ka-Amose wathumela kuHezekiya wathi, usho kanje uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli uthi, njengalokhu ukhuleke kimi ngoSanheribi inkosi yase-Asiriya.
Verse 22. Nanti izwi uJehova alikhuluma ngaye ukuthi ikudelele yakuhleka usulu intombi indodakazi yaseSiyoni ikunikenele ikhanda indodakazi yaseJerusalema. Verse 23. Weyise bani, wethuka bani na, uphakamisele bani izwi lakho, wabhekisa phezulu amehlo akho na, ngongcwele ka-Israyeli.
Verse 24. Ngesandla sezinceku zakho uyichivazile inkosi wathi, ngobuningi bezinqola zami ngenyuke mina phezulu entabeni ngaphakathi kweLibanoni ngigawula emsedari yalo emide nemisayipuresi yalo ekhethekileyo ngangena ekuphakameni kwalo kokugcina nasehlathini lalo eliminyeneyo. Verse 25. Ngemba ngaphuza amanzi ngomisa ngamathe onyawo lwami yonke imfula yaseGibhithe.
Verse 26. Awuzwanga ukuthi kade ngakwenza na emhleni yasendulo ngakunquma, manje sengikulethile ukuba uchithe imizi ebiyelweyo ibe yizinqwaba.
Verse 27. Abakhe kuye babenamandla amancane besaba bajabha baba njengotshani basendle nembali yotshani obuhlaza nokuhlaza ezimpahleni zezindlu namabele ahamukile engakakhuli. Verse 28. Kepha ukuhlala kwakho nokuphuma kwakho nokungena kwakho ngiyakwazi nokubhovumula kwakho ngami.
Verse 29. Ngenxa kubhovumula kwakho ngami nangokuba ukuzidla kwakho kwenyukele ezindlebeni zami, ngiyakufaka ingwegwe yami emakhaleni akho netomu lami emlonyeni wakho ngikubuyise ngendlela oweza ngayo.
Verse 30. Lokhu kuyakuba isibonakaliso kuwe, niyakudla ngalonyaka ukuzikhulelayo, nangonyaka wesibili sihlabane, nangonyaka wesithathu hlwanyelani nivune nitshale izivini nidle izithelo zazo. Verse 31. Abasindileyo bendlu kwaJuda abaseleyo bakubuye bagxile phansi bathele izithelo phezulu. Verse 32. Ngokuba ukuya kuphuma eJerusalema insali nasentabeni yaseSiyoni abayakusinda, ukushisekela kaJehova Sebaoti kuya kukufeza lokho. Verse 33. Ngalokho usho kanje uJehova ngenkosi yase-Asiriya uthi, ayiyukungena kulomuzi, ayiyukucibishela mcibisho lokhona, ayiyukubhekisa kuwo isihlangu, ayiyukuqwabela iduli ngakuwo. Verse 34. Indlela eyafika ngayo iyakubuya ngayo, ayiyungena kulomuzi, usho uJehova. Verse 35. Ngiyakuvikela lomuzi ukuba ngiwusindise ngenxa yami nangenxa yenceku yami uDavide. Verse 36. Kwaphuma ingelosi kaJehova yabulala ikamu labase-Asiriya abeyizinkulungwane eziyikhulu namashumi ayisishiyagalombili nanhlanu. Sekuvuka ngakusasa bheka kwakuyizidumbu ezifileyo zodwa. Verse 37. Wayesesuka uSanheribi inkosi yase-Asiriya wahamba wabuya wahlala eNinive.
Verse 38. Kwathi ekhuleka endlini kaNisiroki unkulunkulu wakhe o-Adirameleki noSareseri amadodana akhe bambulala ngenkemba babalekela ezweni lase-Ararati. U-Esari Hadoni indodana yakhe waba yinkosi esikhundleni sakhe.